Ni salama angamizo, ishama na matatizo.
It's the kids, baby.
Now wash
Shindana na Simba, washindane na Dango, wakati bado makinda, niye maji wao cho. Waulizo wamesikia,
wapi?
Panya kula paka,
wapi?
Kasema wamesikia,
wapi?
Kibogo ya wakangata,
wapi?
Wambie chocho,
ili chocho watu wa wakitani.
Wambie chocho,
sema fioko tulianzi shevaji.
Na washusha, na washusha, na washusha, na washusha.
Tumewapa nafasi kidogo, wameanza kuleta zalau. Wameshika Vicente kidogo, wanakandia paka wadau. Wamejisahau, wanaleta zalau. Minapiga korabo na Simba, wewe kapige na nyau. Nazidi kushusha mangoma, paka waseme
baba ni noma,
na bado nitawapa homa, paka waseme
tumesha koma.
Maneno yanavua choma, paka waseme
rudi Kigoma.
Na wamesha meza ndoano, paka wateme.
Shusha, na washusha, na washusha, na washusha, na washusha.
Wapo on train, wapo on train, wapo on train.
Na washusha, na washusha, na washusha, na washusha.
Chapa, chapa,
chapa,
sasa chapa,
chapa,
tia bakola,
chapa,
awana adabu,
chapa,
chapa.